dachimsafi.com.
Kika kabisa na mtoto na vyo silimisha mamelo
Tafadhali moyo na kukabithi wewe hapo Mimi na kupenda oa halali tena na kuahidi wewe hapo Milele nta kupenda baby
Cool.